Akazi yanga ndi dilo ama ndivasa mafilo ndikama gwira pele pali pose ineyo ndi mangofila. Akazi yanga ndi hita mundawu ide ya winter Akazi yanga ndi saba mundawu ide ya winter
Akazi yanga ndi achimbina ndikunena tu amina ndikunena tu amina kazi wanga ndi wapo so kudanga ndi makala kazi wanga mandikala fuck wasa ndi hala
Akazi yanga ndi queen akangomenya kajini ndangolezela nawo muchikondi ngati ndamwaka jini. Akazi yanga ni makina makina wopangila makina
kazi wanga ali hoti ndintengela pa yapoti kazi ndimukwatila ngati hiko makazi akufusa elboy nkazi ndiwakutiko
Akazi yanga ndi duwa amanguwala daily. Akazi yanga ndi nyale amanguwalila daily.
Akazi yanga ndi dilo kamfuseru brezi. Akazi yanga ndi ubeza. Akazi yanga simanyaka. Akazi yanga ndi nyatwa. Akazi yanga tatiana. Akazi yanga ndi mafana. Akazi yanga ndi mafana ndizapasa mafana ndizapasa mapasa
ndikangofika mu ghetto timangofila mamento. Akazi yanga awawa ineyo ndi mapeto ama ndi kwasha daily. Akazi yanga ndi apple ukapuseso gafa. Akazi yanga ndi ukapuseso senti sama ndi jela chuma daily ama ndi pasa daily sama ndi tawa daily ama kala nani daily
Akazi yanga wa ndi yanga wa ama ndi yusanka wa ama ndi pesa pa 10 daily pay. Akazi yanga digipe daily ndimayenda nawo munsewu ndimaziwa heta amakala ndi nselu ngatafuna sanse ngatafuna sanse. Akazi yanga wa amani ndifuna ndiyakwatile semungafisisa ngati andikwatile chama tu amalawilila ndikupikila chakudya tu umaziwa kale ndimakonda tu maduntu. Akazi yanga munsewu ndimayenda tutu chama tu komata Akazi yanga wani nambala wani ama nambala wose. Akazi yanga ndasankhira wani Akazi yanga wandi nawo maplani edipeshes ndili ndipeshes